Le Eya Manyora inamba namba
umsakazi ukhonza FM 25:09 isona isikhathi sakho njengamanje iyona ingoma njengamanje le esiyidlala ingoma ka Mickey M is in the building Lukeng iyona igama ke lengoma lena ngiyathemba ukuthi sibo usekhona ne u Mickey M lapha studio
Mickey M is in the building all the way from 1630 Lukeng
Lukeng
yaza ngazi uLouis yabona uLouise lapha uLouise lapha go lo kunjani yabona ukuthi kombungulu uyangiloya ngangazi ukuthi uLouise ngithatha Lukeng
but like school engabo sidumo vet lapho uLouise lapho yo ladies and gentlemen boys and girls in the building right now Mickey
Mr.
Ashu izinja ke
yo u grand Mickey
hayi mnandi njamo
simnandi nathi boys simnandi
Lukeng
siyabonga ukuthi usivakashela vethu awusitshela ngale ngoma vethu Lukeng siqale ngayo libe siqale ngayo
yeah inkinga ukuthi andidlala umshini yabo lento yokuzivalela endlini Lukeng uyacava imathu combat
Oh
yabona kaqamba
thoko umthwe
ulukhenga uya uchecka uzoyithola
umthwe Lukeng If it's guy gcina nini leshandizi ndoda
yaphile yakudala 2000 alahleke kokugcina
awazi next ke manje bengilwa ngo empire mina lapha ayiphoyisa bezibiza ngephoyisa yabo ngilwe ngebhubesi kambalo kade ibhubesi Yeah, blank. Yeah.
Hayi abona ukuthi sinabantu bayazi ukuthi sikhuluma ngani.
So wena
ukhulele Thembisa uThami.
Exe, Ben. Ngiyabona le wengikhuluma indaba ukuthi ngikhulele Thembisa vele sileng la msiso yabona ukuthi ngikhulele khona. Sele ndingabonga ukuthi nani ngizwakalise kudala ngifike lapha ukuzwakala yi.
Yeah. Ngiyakhumbula nike neza, I think it was 2011 no Kambale awusile
bufana. No Eugene Singer.
Yeah, uphi?
Angicaba usethe.
Ngiba
bafuna rap.
Hey, bendagi mina. Ayasho ngilezi.
Ungasho. Maka ngikrend so.
It was back in the day.
Yeah,
ngithola. Yeah, Eugene Singer usacula namanje.
Nga kuba bavuma uyasonta no.
Yeah, kushuthi ushaya ama notes la ekerke.
Abafuna into zamayilume nathi yazi le rap injani.
So malas bo ngifisizwa le story i out yakhe le manje sengasaqulwa wayikhona kwi crew niqala yonke lento
yeah bese sonke
oh and then ezandleni ba decide ukuthi no man ekuseni
but hey awusukwini
yayekela into zamayiluminati no Mickey ubona ngena lapho esotweni ushaya into za
so vele basho njalo noma soyayisho
yeah basho njalo ngisho nawo usho njalo ubani ongasho njalo
well I mean I don't know
afel ngiyabonga uma ungasho njalo
hey angazi mina mfethu I mean I've been in the game but angazi ngiapproach nje ukuthiwe mfethu wozosayina
so ngamanye manje sibomo ngathola nje mhlasibe a request ukuthi uzosayine
angamane ngibe broke mbani ang right hay mina ngifuna ukuba rich by all means
yeah
no yeah no but ngifuna ukuthola la Mickey M ukhulele Thembisa but mangathi ngiyabheka isikhathi esiningi bethi like abom rapper kunokuthola ukuthi mhlawumbe banokuphuma Alex Soweto bomakatlehong bekunjani ukhulele Thembisa and sibheka nanokuthi abantu obukele kubona abantu abafana nabo pro
yeah ngicabanga ukuthi bengalandawa nokuthi ngikuphi yabo because vele Thembisa la ngisuka khona ngazi nokuthi ngizathi bengibheke bani ngoba nombrepha bengibheke bona bo pro nabantu bangaphandle vele yabona makazange ngingibe nenkinga naloko because iradio ikhona nana ngidinga nokuthi kuze kube nomuntu eThembisa ongangikhomba ukuthi ngenze something yabo so lokho nje akusinkinga ngokuthi ngisuka vakusala bayazi nabo ukuthi gasi rap god ubani
oh okay
so ungathi umculo wakho uthi uyikasi rap
eh
oh okay and EP njengamanje lo ikhiphile ngiyazi ne EP nje oyikhiphile I Road to Euphoria ne
yeah
usitshele ngalo le EP Road to Euphoria
Yeah, uRotu bekumele skipe ialbum yabona manje uproducer wami busy nyana so sathi sicale ngale mixtape Road to Euphoria. Euphoria ialbum elizophuma September so manje skipe le mixtape nabantu abayicheke la ku YouTube Mickey M Road to Euphoria and then ngizoba update ngokunye ukuthi bazokuthola vaka.
Ina matrix ayingaki?
5.
Oh, usipane nobala.
Ngisipane no pills na injaya mkhona na ila shout out to that nigga.
Ashu. Hey, seka omunye ufit na
hey.
Omunye ubhumba.
Udla kamnandi, udla kamnandi.
Hey, angimazi ubhumbo ngalo umuntu ngamjika ngcina mqondi, hey, yabona manje. Mbana like ngicabanga ukuthi mhlambe nawo uzongifazela, I mean una more than 10 years egaming.
Yeah.
And wathi makhulu kule show yayise YFM. Yeah. Mhlambe mawubheka ukuhamba kwakhe ibanga lakho kusuka la kuze kufike manje, would you say ayifuna ngabe ngifair or mhlambe o comfortable la okhona, or if kukuthi awukho comfortable ngabe ukhona mhlambe umblameayo noma nawe uyazblame ukuthi mhlambe uke wathi ukucwila kancane? Because I mean njoba ngisho nje u 10 years abantu oqale nabo abanye esaziyo ukuthi hay mfethu they short to fame around about 2011 12, but manje mhlambe yeah, you know household names, but mhlambe noma ubheka wena ungasho ungathini?
Yeah, ngicabanga ukuthi kubhedile maka nakhona bekukimi yabona inkinga ezibhaya vele ukuthi imbe ngingamamela yabona ama flop abhaya ke kumuntu engizomblame maka nakhona. Ngiyacabanga ukuthi lezi zinto ngabe zingayenzekanga ngaba ngizazi lezi zinto engizilona, anginankinga naloko kwenzekile, se iflop yimi maka ngiclear ukuthi zenzeke le way zenzeke ngakhona nokuthi ngisurvivele nanonde ngisese yabona, and la ngikhona no ayi ngikrendi kakhulu, angicabanga ukuthi bengingathathi life ngenye indlela ngaphandle kwa the way yenzeke ngakhona, so angimari ngalutho.
Okay, ngiyakuzwa ngendlela okhuluma ngakhona ukuthi ngathi ube nama-challenges ohlangabezane nawo ne throughout i-journey yakho. Njengamanje ukhipha le mixtape lesikhuluma ngayo njengamanje, nange-journey yakho le okhuluma ngayo njengamanje, okupho okubonayo okuthathile othi uzokwazi ukusebenzisa so that nomuntu olalele njengamanje njenge-out esebesegemini isikhathi eside angakwazi nawo ukuthi akusebenzise?
Ngicabanga ukuthi ukufocus emculweni kakhulu uyabona, nokuyenza ube angazi ukuthi ngizothi kanjani maka ngendlela wonke umuntu azowe understand, ingabi into ukuthi maybe accommodate abantu abancane kuphela. Nanolu music engoshaya ikasi rap maka kusile ikasi rap play available bengishaya, ngizama ukuthi at least say something ezofaka imali egcineni uyabona. So umuntu akungabi ungarepheli strat, ungarepheli strat, whatever uyenza kumele wenze sure ukuthi, because uyabona nathi sizamile ukurepheli strat, istrat ngeke sikubhatale, kumele wenze sure ukuthi wenza whatever ezokufaka imali, bakuthuke maka wenze sure ukuthi endlini kuna something egrand engenayo, because istrat asizo uzoba nswembu estratini kuphela.
Yeah, usase lapho ngifuna ukuthola la ukuthi as umrapper how do you strike a balance between lokho ukwenza sure ukuthi umusic it's easy to the ear but at the same time is street cred ungasilahle.
Yeah,
like shothi ontanga bakho bazi ukuthi amakuthiwa nje khona le kwi mic ayasondela. Yeah, but at the same time kumele futhi wenze umculo okuthi even nengane na 5 years wenza kanjani lapho?
Mina ngicabanga ukuthi dai lengi sile mic kuwe yabo, because angazi namanje angazi nokuthi mangirepha ngirepha noma umuntu angibuza ukuthi yini into ekenza urepha angazi ukuthi yini. So angikhoni nokuyiphendula grand le question ongibuza ngakho, because yonke into ke mangathi ngifuna ukwenza into eso ngiyayenza, mangifuna ukuchange ngiyayenza le enye ngifunayo, so angikhoni ukuyiphendula le question grand.
Hayi ngiyakuthola.
So ukusuka la in future sesiyazi ukuthi uzokhipha ne album okupho kunye singakulindela ku Mickey M.
Ngizokhipha i video end of May.
Yeah,
and kunane show esipusha epic gig ngala, so like abantu bazwakale kuzobe kunone STC Aries 21 25k 2 lp,
ecishwa mehliza wathi
21 hey bekazongilanda ku Facebook la. Epic gig la eSwazini Toxic Entertainment la.
So tell you man as a okay. Okay, so and then ama details akhona ngena kanjani abantu mhlawumbe ama tickets nisazo announce noma?
Yeah, ama nga check ile Epic Gig konke nje ama ku Facebook, Instagram, Twitter, the Epic Gig nje uzothola wonke info nje la umuntu ofuna ukubatha.
Okay.
Nice.
Yazini njaya mne bengidenka ukuthi ayazini mfana uMikhe masingigay beat.
Yeah,
simgay beat just ukuthi asizwise le test yase 1630. Yeah, sizizwe ukuthi basiphatheleni fandaghi kwi number thambe sifikile.
Guys in the building, go Mickey M, let's go.
Mickey M Blake Spitter.
Sure.
Vumbugi nyoga ya manzu, sozu moya attach your spirit. Mind my own business, kukala mu speaking. Shezingula la bombrepa, look at cops are digging. Men I bury them as tunes, you'll swear I've bopped, did it. Eshogoza, togoza, mind your business. My religion is not something you discuss. Maunilil, son of cocking cheese are right before your lungs like titties. G moves, shezing humba pants like midges back. Hinja ye gassing, shezing ne planted kelengwa, multi puff and pass. So sherry makeup ne taking ya. Keep on my pass, push your hip hop until I die. Shabela ba pants and sozing in lash is single lamb. Esanu figure blind, bona nespamus keep a man. Zuzo kina ngok zuma boy, pegu gwenza num shini wak. And shanzi kale sam, iska tulo uzo tune pati maulwa nam. Eno di lasi bengse South Beach, shoot up a kolwen se KZN. A rep kutu tuga maubo nekse presentini ngobu tolu muno munto wa mtumugu tazongisha. And the rest yom zimbi puma seizwa makaze eshin. Vesa nempi, guess I'm a king, umbrepo slow, umbona tuga mengbona be Lamborghini. Kasin sim, twara tule mabota nkare ma willis. I can feel it flow cooler, I'm colder, that's why you freezing. I walk on thin ice until I'm cold as ever. Bold as grandpa, prostate cancer. Papa action movie like I'm closed, no chest. I blessed all believers, now let's go next chapter. Bring it in yang saba, but no nyang test. Love, look at the maslanga, know you be ghost like Casper. My anthems, keep them on the toes like dancers. We panthers, dripping like we own vibranium. With so much girls, oh cherry bang peepin' cheese. I mean, so much ass, his feelings got Mississippi. Tiki tiku miku figure, this step always pity pity. Photographic mind, umkondi camera, ni CCT. I know you thinking I'm dead. Do pinky pinky hole seeding bizu Mickey Mandela with 666 and keeping cheese on me. Zafa zapela my pickle pit. Two blood. Napa my gang, I'm a secretive. Plate speeder. Shout out to speaker for a pick. Yeah, woman.
Mickey M!
Nice. Okay. Before I put my album, we are booing. Hello.
Okay. Ukbifa nam boy suicide. Get rid of the rope, kid. Different flows come divided. Limla milhlukan sumfulo go Moses. Jozi lam kudla nam super flying. Feel gating sizwa ngelosi. Hlala deep underground so deep. Sometimes I feel like I'm pro kid. Rest in peace to that OG. Niggas with scontira can hypnotize tigi nyako nkwele kanda ngshalo gomsila we donkey. Figure summertime shy flow we banda kshinche kbipsigan nga kolwi. And when I spit hot flows nyugi steam think that I spilled up some coffee. Black and yellow we kosi mangdiza nginyosi. Nyazi wonku mbrepu sick but not with the type of disease I'm diagnosed with. Been a man from way ankonangu glinda nuksiga my foreskin. Shaka Zulu with the bars umbrepa bevenek mangbiza nginkosi.
Drop the bomb for Mickey. Yeah. Damn, bro. You still have it,
yeah,
man.
Of course, dog. Of course.
Yo, Mfethu. Quick one. Sitshele Mfethu ukuthi abantu bakuthola kanjani and mhlambe uma ukuthi abantu bafuna ukufeature zonke lezo zinto lezo yabo.
Okay, Facebook Mickey M SA, good Twitter, Facebook Mickey M _ SA, and then Insta Mickey M SA _. And then lapho bangang DM ngizobaga whatever by thing
right. Yeah. Okay. Mickey M MICKEY.
Yeah.
Okay.
Yeah. Mickey got Mickey M. Okay. Yeah.
U M lo vele umele no M.
Eh umele into zwile ke verse beka mele uMandela noma yini ngikhuluma.
Nice, let's have a good meeting.
Akubonga mina bafithi.
Dako.
Eyamanyora. Inamba.